Apandi kucha, timu kucha lo davish. Step you. Slick boy.
Exclusive from ZambianClick.com.
Shina ya mukamba ni Joe Wallace. Kusomboka sana pavengi, nole chinjanya sana mapepe. Demu na tamazamba tayesi, misango shokwe na tavesh. 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 Ngela nda tavesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tavesa kalesa. Kulifu mchine tavesh. Tavesh, tavesh, tavesh. Tavesh, tavesh, tavesh. Tavesh, tavesh, tavesh. Tavesh, tavesh. Ngela nda tavesh. Fikansa yonse nga tuwa imasap. Chavi pata tushana nga tuwa ipasap. Stiu mo tabesha na kumpalam. Nga puti ila sana we kukalap. Tabesha muke pushe alcho yukoso. Ficha mulwi mbone shafu. National andi nalifina koko. Mameno menile mana ifina foko. No chance mba pele vala ndenji. Naliba chitikisha tabanua menji. Ngate mkalipa geti ndabwesha. Nibonsa fachile pala kwa titabesha. Kusomboka sana pavengi. Nole chinjanya sana mapepe. Demu na tamazamba tayesi. Misango shokwe na tabesha. 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 Ngela nda tabesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tabesa kalesa. Kulifu mchine tabesh. Tabesh, tabesh, tabesh. Tabesh, tabesh, tabesh. Tabesh, tabesh, tabesh. Tabesh, tabesh. Ngela nda tabesh. They don't try on till it tabesh ako. Mwene kakotiba inda finesha amu. Ngatetu wapite wa join. Ziyatunda wa kontola join. Kui believe shana pala military. Fosi chimofe na paramilitary. Fikansa lilanda babo komanda. Waku mkonkele shababa ko anda. Ngafikanya geti wa pekale. Mubebe abo festiva dekanya. Ngafialo kumweso takuwa batile. Winga kuchile filima takuwa batile. Kusomboka sana pavengi. Nole chinjanya sana mapepe. Demo na tamazamba tayesi. Misango shokwe na tabesh. 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 Ngela nda tabesh. Vale imena vena kwa tapawa fula. Ketipa fiteko wachili bala mfula. Mapato nda shilisha tabesa kalesa. Kulifu mchine tabesh. Tabesh, tabesh, tabesh. Tabesh, tabesh, tabesh. Tabesh, 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 tabesh. Ngela nda tabesh.
Exclusive from ZambianClick.com.
Apandi kuchalo, I finally speak. Atiba fwa isho kumfu apa imbasilik. You know I'm dope like my nigga Pox Pamolongosh. This a man, Sai Pega Tycoon. T.T. Montan. Ngela nda tabesh.
Tabesh. Tabesh.